mosquito, cabbage chi, umeleano huko ya lagaye. Nakuwa nakuwa dema. Kajia ngumbe mungu. Aka izi kwa izi kutuga.
Baji sulamu.
Echo.
Baza nila kwa te baji na keyo.
Chua ne munga gire.
Kino chali jidimbu javei.
Ah, umbe feke.
Tekudenga chisiba na muloji.
Kukuno nyaba sada. Chineiba watu sinene chineiba wachibana muchi chini aute chitegere keka chikoro kutu watu kubando kwa bataka
kitufu kuno kanguleke gwenda kundita kuba kulina kumpeke
okubieti
buja kundita nesigo nalile kunguru bante moru seke
kaza
kukwenda mulirano wera gambu tonenda
balikuduka
ige wera gevi kula vyo kula zema na tibisa
ayo balikuduka
kaza kukwenda mulirano
Gamutoninda, I could look up. Inga Guera gave you
call of your call of the man of Tivis. I am a Kuya kundita nesigo nalile kunguru bante moru seke
Kaza
kukwenda mulirano wera gambu tonenda
Balikuduka
Ige wera gevi kula vyo kula zema na tibisa
Aya balikuduka
Kaza kukwenda mulirano wera gambu tonenda
Balikuduka
Ige wera gevi kula vyo kula zema na tibisa
Aya balikuduka
Mbengini na kusinga Ayo guvu mye Mwe balaino Kale Ya kuida no rundi, wali vondesi, tukufu.